them on a place and so funny. I get concerns on the world, you know. I get angel, them on a one, so you know. Wakat, this is awesome. Thank you. Thanks for coming. Baraka zako, sinazidi uchache wa nguvu zako. Ikitena wikendi, ikitena wikendi, wakati wa kudrive ni kaa. Sana beba mtoto wakati ni sasa. Ondoa mashaka, ondoa yo imani haba, yeah. Bado nanenepa, Mungu amenilipa imani sana. Tangu tu nimejua kama nguvu zake zinadumu kwenye kila mazingira. Nina imani sana, nina imani sana. Hasara kikumbe tukingoja, twakosa kimoja, heshima ya watu tu. Faida kikumbe tukingoja, tunapata mia moja, heshima za watu tu. Kitena wikendi, kitena wikendi, nanipenda kweli. Wakati ni sasa.